أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويشتوى الله سبحانه وتعالى تندرزوا يتوتونا ناتو سكونسي ناتو أغالي زبرونج بويريري إيرا الله جل وعلا نابيرانغا ebiyinzo tuletera akabenje yabitubulira nebiyinzo tuvirako okusiima kwe abeerenga atusasula empeera nnungi yabitubulira. Subhana rabbil izzati wal jalal, mukutwagalako yatwagala bingi byatulaga obubonero obulaga nti atwagala Allah jalla waala, nga mulimu okubeera nga yatukolera ejjana era n'atukubiriza okukola ebirungi, n'abeera nga yakola omuliro era n'atuziiza okukola ebibi, nabiranga yatuterawo omulyango gw'okwenenya ku muntu aba amusobezza n'akubisa ebirungi, ate ebibi nabiranga omuntu aba akoze ekibi takikubisa. N'asasula enniya ennungi, ate omuntu alina enniya embi n'atamuwa mpeera ya nniya yaayo oba n'atamubonereza. Nsomye aya eri mu ssuula eyitibwa Kahafi, yemu ku ssuula ezakkira e Makka ya 18 mu Qur'ani, ng'erina aya 10 mu 10 ne aya eyanamu omukaaga, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala yagamba: almaalu walbanuuna zinatu lhayaati dduniya, almaalu walbanuuna zinatu lhayaati dduniya walbaqiyaatu ssaalihaatu khayrun inda rabbik thawaaban wa khayrun amala. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala yali atubuulira ku maali abanadamu gye bakuŋŋaanya mu mbeera y'obuteebaza, mu mbeera y'obutatunuulira babasinga, mu mbeera y'obutatunuulira bebasinga, mu mbeera ey'obuteesaasira abantu banoonye maali emisana n'ekiro, n'agitutegeeza n'atugamba nti zinatul hayaati dduniya byakwewunda byansi, n'abaana bakwewunda byansi. Edduniya Allah subhanahu wataala yagitulaga n'atulaga nti ejja kuggwaawo. Walbaqiyaatu ssaalihaatu khayrun inda rabbika, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala yatugamba nti n'ebyokusigalawo byebikolwa ebirungi Allah subhanahu wataala byeyatulaalikako era nga byebisinza empeera ennungi mu maaso g'ekitiibwa Allah, era nga lyessuubi erisinga obulungi mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Edduniya omuntu agenda ogikungulako ye muntu eyakola Allah subhanahu wataala by'ayagala, niye ojja kuyitirira oyitimuke ofuuke binojjo binyonkondo bifeekeera biniigiina oba sebinaagina. Wallahi ojiveeko obeere ng'ozikiridde. Allah subhanahu wataala yatugamba: wakam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batusha fanaqabu fi lbiladi hal min mahis. Bameka Allah subhanahu wataala byeyazikiriza mu mirembe egigenze giyitawo ejaliwo olubereberye lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga baali b'amaanyi, baali babitiibwa, baali battendo. Allah yabaggulirawo amawanika ge, baalina obuyinza obw'ensusso, baalina buli kyengera kya dduniya kyonna Allah jalla waala n'akibakuŋŋaanyizaako. Wakama ahlakna qablahum, bameka Allah bye yakula ashinga n'abajjawo mu kubazikiriza, mu kubawangaaza ennyo ne banafuwa ne bafa mu mbeera yonna. Wakam ahlakna qablahum min qarnin hum ashadda minhum batsha, nga bali b'amaani baaliwugumya ku nsi eno. Fanaqabu fi lbilaadi, ebyengera Allah biyabawa subhana rabbil izzati wal jalal nibiberanga byabayamba ko buyambi okuberanga bunona Allah yabawa amani nibagayambisa okuberanga bamujoga nabawa sente nibamujoga nazo nabawo buyinza nibamujoga nabwo nabawo bulamu nibamujoga nabwo nabawa buli kintu kyonna kyetaagisa mu nsi omuntu okuba obulungi nibabikunganya nibamujoga fanaqabu fil bilad nibeyagalira ku nsi nibabba ebintu by'abantu nibanyaga ebintu by'abantu olw'amaanyi nibakola byebaagala Allah gani halmi mahis gwenatuuka okubajja mu nsi waliwo eyannemerawo olw'amaanyi olw'essenkaggala olwa sabinaagina olwa kyalina kyonna inna fi dhalika la dhikra mwekyo mulimu ebyokuyiga mu nsonga ezo Allah zaalambise mulimu ebyokuyiga liman kaana lahu qalbun ku muntu alina omutima nga mulamu aw alqa sam'a nga n'amatu ge gakyali maggule teganaba kuzibikira nga gazibikiramu envumbo y'obukafiri wahuwa shahid ngira tegera bulungi ategera obwongo bukola eyembeera bwetyo bwefaanana Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti adduniya edduniya eno kwetuli bannange tebagayaaza tebasendasenda sijinul mu'min liringa komera lya mukkiriza oba komera lya mukkiriza abaana amateeka awangaalira ku bwerende tolina kukola kyoyagala wabula okola Allah kyakulagidde okola kyoteekeddwa kukola ekyakulaali kwako wa jannatul kafir ate neebajjana ya mukafiri ya mutakkiriza akola kyabayagadde ekimunyumira kyakola ojja genda okwekanga ng'ennyambala bambalanga bwe baba baagadde bw'aba asazeewo butanaaba tanaaba bw'aba asazeewo okkuza njala zibeerenga za kanyonyi zikula oba ezekkonkome bw'aba asazeewo okunywa mwenge n'atamiirukuka atamiira bw'aba asazeewo okweyambula kusigala bukunya atambula tatunuulira kigenda kuddirira mu maaso ga Allah tatunuulira gye yava kwebuuza nti navaawa lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yandeeta yankola kyatugamba nti Allah tulaga gye twava n'ensonga lwaki yatuleeta wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun Allah jalla wa'ala yatutonda n'amajinni amageega abantu ge basinza kubeeranga tumusinza Allahu akbar walillahi alhamdu abibitiwa Allah subhanahu wa ta'ala ayina kyatwetaaza wa jannatul kafir edduniya eno jjana yamu kafiri tebayina basinzanga bwe baagala bwe bakeera ku makya nibaganigana amateeka tugakyuse nibagakyusa bwe bakeera ku makya nibagaa nti gino tukyagala nibakikola tewali mbeera Katonda bamutwalanga kintu ntu kiri awo nibamutenda n'ebitendo byatalina kuba basuubira ntalina kyajja kukola singa yali amanyi atujjukidde agabanga mulalu atalina mannyo gwawe ennyama azuukidde afubutuse ajjukidde mu mbeera efaanana bwetyo Allah ganti wa jannatul kafir jana mukafiri akola byayagala taina mbeera yonna ejjana tekulimikkiriza ayo yo bwe njisomye n'enzijukira omu ku masajja abaali bawangadde ku nsi nga yali mutabani w'abasiraamu Allah jalla waala n'abeeranga yamu wa ebyengera ebyetaagisa byonna mu nsi kino tufunemu ekyokuyiga nga naye yali Yusufu kironde lule Yusufu linnya ly'omu ku bannabbi ba Allah abaali abalongoofu baalituuma omusajja ono nga budala kironde ye yali mutuuma budala kironde mu bulo e Butambala yazaala omwana Yusufu era amawulire ne gasaasaana ku kyalo ne basanyuka nnyo nga bazadde omwana mu nnaku z'omwezi nga kkumi omwezi ogwokuna 1912 nga yazaalirwa Kibuli mu mwaka gwa 1922 n'atwalibwa ku ssomero mu bawalimu ab'e Butambala mu bawalimu abaali e Kibuli ne babeeranga bamusomesa olusomesa asome eddiini ye asobole okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga yasoma okutuuka mu mwaka gwa 24 mu mwaka ogwo yali asomera bulo ng'ali bulo okuva mu mwaka gwa 22 mu mwaka gwa 1929 owekitiibwa Allah yateekateeka omuddu wo ono paka 3 mugumu nagende ebuddo Buddo Junior College nasomawo ebbanga eryo era nga bwatuuka ebuddo Allah namubikkulira ku byokweyagala kw'ensi we yalabiranga eddiini y'obusiraamu tegasa n'agivaamu n'ayingira obukulisitaani bwabuyingira n'abeera nga yafuuka omukulisitaani n'anywa omwenge n'alya embizzi n'akola byakola n'azaaza Allah asobole okufuna edduniya Allah subhanahu wata'ala edduniya n'agimuwa owekitiibwa Allah kasita yalabanga omuddu wo n'ayagala nsi n'agimuwa kyagamba Allah mu ssuula y'omukaaga suratu al-an'am aya yanamunyanti falamma nasu ma dhukkiru bihi kale bwe baamala okunzija mu birowoozo byabwe mu nteekateeka zaabwe bwe banzija mu bintu bye banzija mu mbeera y'okubeera nti nze nsinzibwa n'endowoozebwako ne badda ne bawammanta nga banoonya obuyambi obwenkomeredde n'okutasibwa okwenkomeredde eri atalinze mu bitonde byange fatahna alaihimu abuwaba kulli shai nabaggulirawo buli nsonga yonna gye baagala hatta idha farihu bima utu okutuusa buli muntu lyakwata ku kyayagala n'afuna essanyu eryenkomeredde akhadhinahum baghtatan fa idhahum mublisun nembeera ngaawo we nabakomya nembavuunika nembakurashinga abamu nga tebannaba na kunneetondera ne babeera nga basisinkana Allah subhanahu wata'ala mwaka gwa 3 gwa 2009 3 mugumu yagende ebuddo era gye yafuukira omukulisitaani bwamarufuuka omukulisitaayo 1933 mwaka gwa 1936 n'ajoyininga yunivasite ye Makerere Allahu akbar atambula bulungi yali musajja mugezi nga wabbeeyi eno nno olw'obugezi bwe ne bamuwaako n'akulira ne kubayize Makerere mwaka gwa 1955 mugumu nagenda mu University of Edinburgh nasoma masters e Makerere asomye diguli akuliddeko ne kubayizi mwaka gwa 55 mugumu nagenda e Bungereza Edinburgh nasoma masters najimara yasoma masters in science najimara University of Edinburgh mwaka gwa 1957 ni babera nga bamu appointinga was appointed minister of education and rural development in the colonial government ni bamu appointinga nga yakulira ebyenjigiriza ne nkulakulana z'ebyalo mu government y'abamisani bwatyo nawangala bwatyo mwaka gwa 1990 mugumu ne bamuwa chairperson wa public service commission mu government ya Uganda nga situnnabeera kwefuga nga yakulira abakozi yabasalirawo yabagerekera emisaala appointed chairperson of public service commission mu 1995 mugumu mwaka gwa 1995 1997 bamu appointinga okubeera nga ye principal wa University ye Makerere akolanga chancellor wa University ye Makerere was appointed a principal of Makerere University College mwaka gwa 1997 ne bamuwa bwa secretary general bwa Commonwealth 1997 olw'amagezi ge abantu bonna bamwegomba abantu bonna baagala batambuleko naye abantu bonna bajuliza naye abantu bonna mwaka gwa 1979 yali julai yali apuli ne juni 1979 owekitiibwa Allah n'amuwa entebe ennene n'abeera pulezidenti wa Republic ya Uganda atuuse ku ntebe ennene nijukira ekisinga obunene era ekyokwenyumirizaamu era ekyokusigalawo Allah kyaga nti walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala yali akisudde ekyobusiraamu nabeeranga Allah yamuta namuwa namusumululira buli kintu kyonna pulanizi zonna nazisumulula Allahu akbar walillahi alhamdu nabiranga yafuna obwa president okuva mu apuli paka juni nga kitegeeza yafugira Uganda emyezi ebiri n'oluvannyuma n'amwamulwako mwaka gwa 1981 mugumu nga gwe mwaka ogwa abayekera gavumenti ya Uganda ne bagenda mu nsiko bamufuula chiamani wa NRM chiamani wa NRA mwaka gwa 1985 yali January 1985 abiri muru mu January 1985 owekiti wa Allah namutumira malakul maut naberanga yamujjamu omwoyo naguzayo jegwava eriyo owekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala kafiran nga mukafiri si musilamu nga 27 January 1987 oluvannyuma lw'emyaka ebiri n'abeera nga yaleetebwa n'aziikibwa ekkololo ku kisaawe ky'ennyonyi. Bw'otuuka ku kabbuli ya Yusufu Kironde Lule n'enkola gye baagikolamu n'ennyirira gyennyiriramu n'obukuumi obugiriko ne butayiro bwe bwagiteekako n'akayumba mwali n'obumuli obwetoolodde omutima guyinza okulowoozesa nti gyali ali bulungi. Buli muntu yali badde yeegomba okuziikwako ekkololo awo naye mbalayirira Allah tekiyamba kuziikwa kkololo ne bakusimbako obumuli ne bakuteekako ttalazo ne bakuteeka mu kayumba akateŋŋeenya nga ggwe wennyini ali wansi eri oli ku bibonerezo oli ku miranga oli ku biwoobe naye ng'abeegomba baziikweko awo tebamanyi ky'oliko. Kyalibadde kirungi okuziika mu lusaalu, kyalibadde kirungi okuziika mu kibira, kyalibadde kirungi okuziika mu ddungu, kyalibadde kirungi okuziika awantu awatiisa awantu aw'ekiwuubaalo. Wallahi ng'ofudde oli ku mazima ng'oli ku busiraamu. Olwaleero abantu abeegomba obulamu bwa Yusufu Lule babugoba ne beerabira eddiini ya Allah subhanahu wataala busiraamu naye nga Allah jalla waala mumusabe okubeera ng'abajjulula mu nsi nga muli basiraamu. Wallahi singa akuwa ebyengera by'ensi n'abimalayo n'obeera ng'ofudde oli mukafiiri okweyagala ku kugenda kukomaawo togenda kuddamu kkomba ku mpeke ya kweyagala kwonna okujja kujja kuba otandise ebiwoobe emiranga ebibonerezo ebinene daiman abada togenda kuddamu kusonyiibwa togenda kuddamu kusanga kalembereza. Obonno bwali bulamu bwa Yusufu Kironde Lule era yaziikibwa awantu aweegombesa. Bw'otuuka wo waliwo akawewo kalungi naye nga wallahi ye tali bulungi. Akawewo kalungi, ekifo kirungi, bamuziika walungi, kabuli njoyote, ye tali bulungi. Ekyo nno tekyaligasiza muntu kuba bw'atyo. Bakuziika awabi, ekibira, eddungu, enzikiza naye ng'oli bulungi. Ekyo kifaananeko n'ab'ebitiibwa abali wano, ab'ebitiibwa abampuliriza. Omwana Adamu okeera ku makya n'abeera ng'afunye ennyumba ekkololo ng'ennyumba eyo yeetooloddwa amategula g'abagagga babiniigiina ng'ali mu kasiisira. Embeera y'eba mbi nnyo era togisabanga Allah waakiri ozimbanga ettegula nga liteŋŋeenya lyandabirwamu lisibe bulungi pevaasi ng'olitadde mu kivvulu ng'ekyegindi ky'omanyi Katanga, Makerere Kikoni, Makerere Kivvulu, Katwe Kinyolo. Oba oyambiddwa. Ab'ebitiibwa tutereeze. Bwe tuba tugoba bulamu bwa nsi waliwo abaali babuwangaaliddeko nga bali bulungi. Oweekitiibwa Allah n'abajjulula mu mbeera ya bukafiiri. Ne wabaawo abagibwangaalirako nga babonerezza, tebafunye sente, tebafunye kaki, babonaabona. Allah n'abatta nga basiraamu ne bafa wallahi nga basiraamu balungi tebalina mutawaana ng'ate mwana wattu bawangudde obulamu bw'ensi obw'emyaka enkaaga ne babeera nga Allah abawadde okweyagala okw'ebbanga eritaliiko kipimo eritali ggere. Kyekyo kyawaliriza nabbi wa Allah ayitibwa Yusufu Nagamba Yusufu mu kitundu kya Ayi kisembayo ekyessuula y'12 eyitibwa Yusufu eyakkira e Makka, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku Yusufu bye yayogera ng'amaze yagamba nti rabbi mukama wange Allah kad ataitani min almuluk, gwe wampa obufuzi, gwe wampa amatiribona, gwe wampa ebirungi, wa allamtani min ta'wili alahadith, n'obeera ng'onjigiriza n'eyirimu gye nnina, enfudde ow'ettendo ku nsi, enfudde ayayaanirwa, enfudde omuntu omulungi yali irimu. Fatira samawati wal ard, nanyini kulera na kuwanirira ggulu na nsi, anta waliyi fi dunya wal akhira, gwe mukama wange kuno ku nsi ne ku akhira. Tawaffani musliman, nkusaba Allah kaseera k'okufa kantuukeko musliman nga ndi musiraamu, onzijulule mu nsi nga ndi musiraamu. Wa alhiqni bissalihin, obeere ng'ongatta ku balongoofu. Akaseera k'okufa katuuka ku Yusufu lule nga mukafiiri, na kati gyali tekirimu kubuusabuusa, abonerezebwa, ali ku miggo, ali ku bibonerezo bya Allah ebinene, agenda kuyingizibwa jahannam. Tubeera ng'ogayaazibwa obulamu bw'ensi, ensi tugigobe nga tulinako we tukoma, ate buli ky'okola kinuyiriremu kusiimisa Allah, la'alla allaha yuhudithu ba'da dhalika amra. Subhanaka allahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilayhi, waffaqa allahu aljami'a lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.